Kwa Mola mimi tabaki nawe, nimekosa ndege bure nimerusha mawe. Leo napata hola vipi kwa mbali nawe, ni kwako bora njifunge kitanzi njiwe. Mepoteza imani, utoroka nyumbani, umesepa mama, mwana nichika jirani. Mepoteza imani, utoroka nyumbani, umesepa mama, mwana nichika jirani.
Shaka lady, bali nawe sitaenda na kupenda
hapa kwa mwe.
Baby give me some more, give me some more, the petrol love, love. Mama sita, I love you, wewe ndo mama wana we. Wengi hawajui tumetoka wapi, hawajui unanipa nini. Baby, you're everything for you.
Everything for you.
You're my baby, you're everything for you.
Baby,
nitakupembeleza.
Moko, mwanzo nilijua na nipenda sana nipendi kidogo Kiti tutumua, mama sena nijona kigoko Uku nisumbua, baby uku ningonga kisoko Leo mapenzi amepungua, eti kipato changu kidogo Ulinipa faraja na imani, siku pata tabu Leo sina thamani, naona majabu Nikikumbuka zamani Naona majabu Nikikumbuka zamani mimi baby Nazidisha thabu Chakula siki tamani Na gadhabu Na tamani Jinyonge mwetio Abadani Moyo usende mbio Kitu gani Umebadilika bebio Atuendani Do changu kilio Baby Nanipatabu Lo Nikwambie Sina raha nikwambie Na kuwaza wewe Do nikwambie Na kuwaza wewe Sina raha nikwambie Na kuwaza wewe Silali Do silali Silali Sema mengi baby Kama ndege umeruka Leo umenichoka baby Nilikutunzia penzi lako Nilijitahidi Leo peke yangu Usikubali Nitakufuata popote Wewe unajua moyo wangu Baby niokote Kumbuka kitandani penzi lako Natamani Jinyonge mwenzio Abadani Moyo usiende mbio Kitu gani Umebadilika bebio Atuendani Do changu kilio Baby Nanipatabu Lo
Tafadhali soma barua yangu nishawe Ukipata muda soma ilio ndani nishawe Nataka niwe wako Nisha baby Wenifanye niwe wako Haninielewe Mimi nimekula kiapo Real baby nice couple Me and you Nazipenda sifa zako Chako changu changu chako Nakupenda mpenzi milele daima Nimetunga tenzi kwa kina na vina Barua yangu mpenzi nijibu mapema Nasubiri leo kabla jua lijazama Naomba we nisha wangu na manisha Nasubiri majibu kutoka kwako nisha baby Niwe na we ndoto yangu itimie Majibu mazuri na tegemea chonde nisha we Kwenye visiwa na bahari nimefuka Kwenye majangwa na mapango nimepita Shukuru jalali kwa kondo nimefika Hakitana sitabanduka Nielewe nisha mimi niwe wako Na mtuma mwewe barua ifike kwako Siri naijua mie naumia moyo Basi we nikubalie nitulize moyo Nakupenda mpenzi milele daima Nimetunga tenzi kwa kina na vina Barua yangu mpenzi nijibu mapema Nasubiri leo kabla jua lijazama Naomba we nisha wangu na manisha Nasubiri majibu kutoka kwako nisha baby Niwe na we doto yangu itimie majibu mazuri na tegemea chonde nisha wea.
Hata kula misetamani, hata kula misetamani.
Tupate kufunga, tufate yalo mema, tufanye na ibada, tumombe yeye. Huu ni mwezi wetu tu, upo mara moja kwa mwaka, tumuombe Mola wetu. Mwezi wa karima, mwezi wa kuchuma, mwezi mtukufu ya Ramadhan. Ya Ramadan,
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 ya Ramadan.
Pamoja na wenzangu, ufanyi yalo mema, yanopendeza Mungu. Tumuogope Allah, tufanyi yalo mema, yale mazuri, mabaya yasije kutuchoma. Tuswali, ibada, inshallah, ombe lotangulia waja wote, wa Mola na sisi, atusamehe makosa yetu.
Mapenzi ni kuaminiana, na mipenzi nimekuaminia. Mapenzi ni kuheshimiana, na mipenzi nimekuheshimu.
Kama nyota na mwezi, vile mwana na chochote na bila hiana mwetu sote. Elewa, penzi ni chombo kinacho tuunganisha, ni chombo kinacho safiri kati ya mioyo yetu miwili ilo thabiti.
Moko
asira, asira za nini? Naomba urudishe moyo wako nyumbana, thirika mie.
kwa nini ye
Juu tuzifute tofauti zetu Minawe, nisitukubali Atabu penzi ile silioni Loki megundua, ulinishusha daraja Liti ya uruma, tahiri kweli file Litanga tanga kukicha, nilikosa nini hani Hadharani, kumbe bado namshika mkono ambaye Baba nani, naya najilia yoyo Hata nani, kubulani ni mama, mamae Kisirani, funzo sofundika momo Matatiko Kubula ni mama Matatiko Kubula ni mama
Changanya, sio nisisiki Nimejaribu nimekwama Hata juzi juza lilewa sana Akalala ba vile vile Minilimpenda kweli Kama na mapepo pepo ya barini Shida 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 gani Kivyo ndalivo Hadharani kumbe bato na mshika mkono ambaye Baba nani na ya najiri yao mama wora Hatia ndani gubulari ni mama, mama ye Kisirani funzo sofundika mama wora Matatizo Gubulari ni mama
Nilipata tabu kupata penzi lako Kungu pandu ole sita moyo wako Kiofu nipo kwako Mimi nazima siwezi toka kwako Kungu pandu ole sita moyo wako Neki ya moyo funguo ipo kwako Mimi nazima siwezi toka kwako Jamani moyo wako sijezima Kulalamika kakilema Kunipa penzi lako hata huruma Kuna unanitesa sana Jamani moyo wako sijezima Unanitesa sana Kunipa penzi lako hata huruma Kuna unanitesa sana Ama Kidoji kibuti kumwagwa kutoswa kutewa
Inauma sana
Kidoji, kibuti, kumwagwa, kutoswa, kutewa
Sasa hivyo unaniona Thamani misina Unavyo nisema Sina mara tena Hivyo unaniona Thamani misina Unavyo nisema Sina mara tena
Nipeleke mbio sana Kama unitaki wesima Mana atarasi Sina pakupapasa Sina pakushika Sina pakuemea
Aundo kidoji kibuti kumwagwa kutoswa kutewa
Inauma sana
Na kidoji kibuti kumwagwa kutoswa kutewa
Sasa hivi unanuna Thamani misina Unavyo nisema Sina mara tena Hivyo unaniona Thamani misina Unavyo nisema Sina mara tena Hivyo unaniona Unaniona Unaniona
Love you by She done blow my mind Love is on fire Baby Wana kila kitu kwa kukusa Gonjwa mimi weta Mapepe hana mapepe Mawenge hana mawenge Moyo nini mepka Amerika
Them love the way me move my body up and down. Them love the way me bounce like a pro. Love the way my skin just like glisten in the moon. It's a glow. Oh, him love me say he will never know. So me just back up, back up, back up on him and make him lose his mind. Yeah, fling up, fling up, fling up on him, make him know this is one of a kind. My love, my love, my love. You know said I love it now.
No ordinary. When I'm take I see a Julie, you could keep a delica. Man, I'm quite going to my Lisa.
Feeling good inside. I can't deny what you by my side. Girl, you they do me something where I don't see deny. Girl, can you do it one more time?
Breakfast in bed in the morning. Girl, you don't see me, I don't go coming. Give you everything that you want it. Like you when you put in it on me. I know you like it when I call you in the cellular. Regular. Now you the boss of my medulla. Baby, please don't ever go. Touch me, baby, touch me. Make I feel you, baby. Girl, I don't go lie for you. Me, I want to die for you. One time, if you wind up. One time, baby, wind up. One time, no, I like that. No, be quiet, baby, like that.
Mama, penzi, kuni mtama. Na kupa wote, don't squat. Kichwani umenika, hakuna waku kutoa, yeah. Hadharani bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli. Baby,
baby,
feel me,
wanna feel you,
love me. Unajuaga vile I'm crazy, crazy for you. Sawa, sawa. You didn't make me fall in love
for you, mama. Hey. For me, mama.
Ooh, you're special
for you, mama. For me, mama.
Hey, mapenzi lako
for you, mama.
For you, for baby. Me,
mama.
When you want to get
for you, mama. For me, mama.
Yeah.
For me, mama. Kweli unajua jojojo na kupenda na leo na thamini. Oh sawa. Labda kimebagia ni change gear ni acho toto. Si unanitimizia na jisevia matandu koko. Mweza kusiwezi kudanda ganda. Hapo nalipaki mazima. Sina ujanja. Peki yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa.
Forever and ever. Baby, feel me cause I feel you got me. Unajuaga vila
crazy
for you. Baby, yeah. Siwezi kwenda kando bali kando yako. Niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me papa.
Ooh, you're special.
For you mama, for me papa.
Eh, mapenzi lako.
For you mama.
Baby,
for you, mama, for me, mama.
Dona na chochea, mama, hawa. Imetia nanga, meli haimui. Unanidekeza, umeifanyi toy. Wanga bye bye, tuko paradise. Figa ika type, photo number 8 size. Niko pizza night, tuko tana next time. Never till the night. Forever and ever.
Oh,
sorry, man.
Sijuti moyo wako jui mino chaguo. Na kupenda na kujali, amini baby yo. Naposikia mabaya yangu sima. Kwamba na kuchiti, sikupendi nina wanawake wengi sana. Sana. Oh. niwe nawe, awataki niwe nawe, nawe nawe, nawe nawe, nawe, awapeni niwe nawe, awataki niwe nawe, awapeni niwe nawe, nawe nawe, nawe nawe, nawe, nawe. Zana kura kiapo uniamini, uko peke yako kwangu moyoni, nalinda penzi lako nalithamini. Sasa nununu wananini, siwasikize hao aba ya mami, hawapendi toto uwe na mimi. Uaminifu ni yote ba ya mapenzi, nachotaji univumili lazizi. Babu na bibi walipenda na enzi, kuna vingi walipitia vikingi. Maneno yao sikuzi, usiwasikize hao wapuzi, wanakata matawi na mizizi, nia yao waharibu penzi. Penzi, penzi, hawataki niwe nawe, hawapeni niwe nawe, hawataki niwe nawe, nawe na, nawe na, nawe, hawapeni niwe nawe, hawataki niwe nawe, hawapeni niwe na, nawe na, nawe na, nawe, 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 nawe,